bitches on this band. Sipigi cheese swaga zinatosha kuku drop lines. Ziko heavy unajichagulia shop shop.
Mkalo mbizi bando la ku hotspot. Tuko fine, tuko kwa kipaza ni show show.
Ukinipa puff like G, puff like E, puff like B, puff like B, puff like V.
Mina kupa puff zaidi, puff la weedy, puff la ku trend. Ilo lite puff la gigi.
Mitikasi po kasi kuzi mchongo ni nida. Sometime kichwa kina bass niungane na bibitida.
Tuto pass to pass tumalize kinige. Wanaponanga kuna na fuzz tuwe kuziba.
Yeah, won't you call me? Na Queen's Beast tukichimba water down. Unataka tushindane, jifunza kupronoun. Huni mkono lick touch, take kupeleke town.
Wanatusaka kutukamata baka wombe po. Atupa basata tujijipata na anatupa show. Watulize tuwape sir kwa nini wakali wa flow. Wametupa crown ya queen.
Unokoloko sio mtoko fioko fioko vunga bro. Huni moto na ukitesti tumekutoa rosa fishe kalu. Simnisema uzuro nyumba chokitaka kutujua vizuri. Sukangaliki yo.
Mwambie mapapa razi atuzi mwili. Vibe la kazi la kuja kwa puff mbili. Jutunapendanga kazi tushema deal. Mstupo star wa kwa pianga joint bili.
Fast paka pande zao.
Wakecho upenyo tu imekula kwao.
Kini pambe tali simshakaki mkao.
Tutuwe mavitu wa mazetu wa mazao.
Imeenda yaenda inaga comeback. Hini jiwe makosu. Hatusubiri tusifiwe. Bado kuna rapa na subiri yandikiwe. Lick touch pause tumesha malize sirudiwe.
Wait misari inafanya na sweat. Wete okali wao na sisi watu check. Give us break hikitu imepigwaga one take. Tuone comments za haters venyo na fake.